Boa música, muito romântico. Ọ bụrụ na ịge ntị n'akụkọ ọfụma, ị ga-anụ ife onye oru ụtaba n'afọ. Akwa ebube, akwa ebube. Akwa ebube, akwa ebube. Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Ogbenye dị bụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Akwa ebube bụ onye na-agba ntarị nne. Ayo, oge a ka ndị baba ji wee libe nya baba. Ayo, ayo, ayo. Aka na ọ gbatakatala anụ, gbatakata anụ. Ayo, apụtazị ọ na-akpa nga. Ayo, ayo, ndị baba wee lụọ n'oge si ebe a wee pụọ ọgaranya na nke afọ n'ubi ebe dị pịa. Ayo, 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 ayo. Mana emechasịla wee nwee nnukwu ọdachi. Ayo, ebe na ọ na-agbanya ba anọ. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Akwa ebube, akwa ebube. Akwa ebube, akwa ebube. Akwa ebube melu gini, akwa ebube melu gini. Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Kedu ife melu mmadụ eji akpọlụ m n'ọnụ? Ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ikwu, ka ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe. Anya m kone kone, anya m kone kone. Ogbenye dị bụ mbụ adị. Ayo, 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 ayo. Nnukwu ọdachi na obi fada kwubiri ebu na o mechasịrị. Ayo, ebe ọ nọ na-achụ nta. Ayo, ayo, ayo. Ebe ya na anụ na-agbalị n'ime ọfịa. Ayo, uwe si n'elu wee daa. Ayo, wele anya na-abọsọ n'osisi. Ayo, ayo, ayo. Mbọsị a bụ mbọsị ikpeazụ ọkwụdebe. Ayo, 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 ayo.
ayo
oge onwere nwanne na anyali aka onye bụ onye sọtali asọta
ayo ayo ayo
ndị be anyị ụnụmana a na-atụli inu si na
ayo 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 ayo
na onye aja ife
ayo
onye aja arọ ndị na-afịa n'eze
ayo
o terọzi aka nwanne enu na-enyeli aka
ayo 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 ayo
mesia ya na onwe wee nwụrụ
ayo
akụpụ achọkọtazi ifu oge mechọkọta ifu oge mụ marọ
ayo 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 ayo
bidozi atụtụ gba mụ ive ntụtụ
ayo ayo
zụba ọkụkụ mmadụ
ayo
na-eme ụmụ ife dịgasị anya ndị mmadụ atụrụ anya na ọ ga na-eme ekwesị na o nwere ife emele nyanwụ emele ntị ka a mara ebe a na-akọ nke ka nke na mgbe mmekọta bụ na a ga-eri oriri n'obodo akụ ebube jee n'afịa jegote ife dị ka ọkụkọ ụmụ ego ndị mfụli ya n'anya na-enye oge bido n'afịa nụ wee tigide mkpu owere ọkụkụ nọ nwụkwasị n'enu isi na-agwa ndị mmadụ na egotakwala ọkụ ka akwụkwọ ọ na ya gota ọkụkọ ya lebukwu ilu echi niile abịa na abịa efu ugbe na ọkụkọ ọbụla ka ya lesikwa na ọba ọkụkọ mmadụ ka o zuru bido mbọsị ya wee gaba arụ a niile ọfụzi ọkụkọ mmadụ na akụkụ na-eri ebe isi ya na nke a ji mee nke ọsị ya kwa ekwu mbọsị ya gotara ọkụ na onye ọbụla fụrụ mbọsị ya gotara ọkụkọ a
akwa ebube kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ nnọọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka onye ka onye Kedu ife melụ mmadụ eji akpụlụ nnọọnụ ọ bụ mụ bụ mbụ na-enwere ibe anya m ka onye ka onye ogbenye dị bụ mgbadị ayo
nke mezi ndị obodo fajibe na-akpụ izu oge ọbụla
ayo
bụ n'oge ọbụla
ayo
nwunye nwanne nwoke nke nwụrụ anwụ
ayo
pụta bụ ọ sụchasịla ọ na-eji were enyela onwe ya aka ọ na-elesị ndị mmadụ ụchiche ọbụla ọnọdụ na-egwe ụtaba ka ogbugbu agba nkịta maka ba nke bi n'ofu okirikiri a nwaanyị nụmesisi ya adịbụ ụtaba na ebe ọ na-edebe ụtaba jebe ugbo ma ọ bụ jebe afịa akpa egbube kụ nie nnọọ jee ebe a jebụrụ ụtaba n'uni mkpụ ụtaba n'uni oge ọbụla nwaanyị na na-eti si ọ gị na-eme ibe na-eme ọ bụ mmụọ ka ọ bụ mmadụ ka ọ na-abụ ya sụchasị ụtaba ya na ele ya ji wele enyere onwe ya aka ga na azụkwa ụmụaka onye abịa dabanye ime ma ọnwaziri nke ọ ga-arapụla arapụ welu ofu mbọsị nwaanyị achọkata ife oge emechakata ife oge ma ọ mara ọ ojekọsalụ ndị ogbodo ya ndị okenye na nleta obodo anya na onye isi anụ mmadụ niile wee zuo nwakwụ egwube
I am cone. Obey the bombarded. Ayo.
Even in any one of our panopo now.
Ayo.
Non make it a candy, make it
ayo. Ayo.
If you want your message, you knock it to the open was
ayo. 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 Ayo.
We just
ayo.
Go to fear.
Ayo.
Chebi ana mu chebi eto na mu cha sia ufie nu wepo lang ko cha sia no ma
ayo 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 ayo
I am a good person. Fear no bungo go tai go ta
ayo
go chesi go now
ayo
we ka ta ya no so
ayo ayo
we li cha sia no fu mo
ayo ayo
ke bu no bu go do na fu so fu ma ma no bu o se ko gweva
ayo 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 ayo
wo gwan fani ne gbanye na m wo ta ba no bebe no na m
ayo
abanye otaba ndi ana abi
ayo 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 ayo
baju chacha si anyo fu mo kuma
ayo
lupe weje do bana ebe no ana dabu otaba no ana abia ezulu
ayo ayo ayo
makano nya na abi emenya bi fe na po be chacha si anyo
ayo
owulum otaba ayo otaba kwali anko
ayo ayo
nya ko bi am da ba si ja bi
ayo ayo
be je bezie be je lo mi
ayo
ina tam ma do
ayo
unya no ba ko bube atukwa anya
ayo ayo ayo
onya
ayo
bo nwa anyi no onya ri anya mpuko si ari a
ayo
nwa anyi na azaro ma ma ba
ayo ayo
we bi je be no da ba pa nya bo
ayo
ayo kwesi ekwe
ayo
ebulu nko si eku
ayo ayo ayo
bulu vani ne
ayo
nyesi anamu konkomu nkuji bebia
ayo
wena bana pie
ayo
Call me after the other day. I'm like no one.
Ayo, ayo, ayo.
Anyana.
Ayo, ayo.
We are going to go down. We are going to go down. Ayo. We are going to go down. We are going to go down. We are going to go down. We are
going
to go down. We are
iwe
na akoli ambosia we na ajue ase no malevene mo taba wulizi iwe pela ka bolo taba no
ayo
efia ini ayo efia ini ayo opo nke nu opolo
ayo
ublo nwe
ayo
piana
ayo
maleba ne ti na mboli egwe mboli egwe mo mboli egwe mo mboli egwe mo
ayo
if I could take a tassel, I wouldn't naga in Nagano, Naga in the mother where Bakoba.
I
said, get even boy a milli.
I
get even boy a local year, get even boy a local year.
I
went back. Well, lost a jagger home boy ever run on the boy a linnet and mother. Send a one of one lady in a photo from Nossin, you going to the Mali family. Natasia, who can I wear me? Or do as yes. A kwebu ba gini me opere ikunu
ayo
we weda ku na mu mo kata mu
ayo
a kwebu ba kwebu ba a kwebu ba kwebu ba kedi be melo made ja polom na nu
kedi be melo made ja polom na nu abo mo bombo na enwere ikun abo mo bombo na enwere ibe aya nko ne ko na aya nko ne ko na
kedive melo made ja polom na nu
kedive melo made ja polom na nu abo mo bombo na enwere ikun abo mo bombo na enwere ibe aya nko ne ko na aya nko ne ko na ogbeye di bu mpade ayo ayo ayo
ife muta de na akiko anyi nka
ayo
otrokwa mma ki gwe lo no do bu na chi tinyeli we na emegide ndi ozo